Martha Mokisa. Zijukira mutandikwa tebyali byangu kukwasaganya buli lw'olabika omutima ogusojjukanya munonga kukuma bitya gwe tayagala bakukwasaganya buli lw'enkumwenyeze komera nga bakulira oluusi lw'ofulumewa mwoba kasikali neŋamba bitandike ntyaza talina sukali nyabo watunsiba waka nenywa bwebicayi noluusi sibirira chayo kutali majani Ofuse mukwano kwange gweninomu Abesi mbibolese banji Ebigambo nabye binti Ogumye, ogumye, obere nange Oluusi lw'ofulume wakoba kasikali Neŋŋamba bitandike ntyaza talina sukali Nyabo watunsiba wakeyo unywa w'ebicayi Noluusi sibirira chayo kutali majani
Records.